I byen Samarkand, arranged by Svein H. Giske.